shake panda. Kake na gebi ni batalwa. Aki tan, aki spy.
Angege, angege, kanisere mafana singene. Angege, angege, kanisere mafana singene. Angege, angege, kanisere mafana singene. Angege, angege, kanisere mafana singene.
Kani mubulang menyango. Kale ki pusha ke panda. Kake na gebi ni batalwa. Aki tan, aki spy.
You tryna feel on my grind. Spoozy sprang, never feel the pain. Gani siya gana singene. Spandu matima. Nikasi sa chicha. Nikana macheru zong chale chupicha. Spoozy nanzika. Nikasi sa kipa. Mungfiga nga kanya mo flesh. Call me the African kid. Call me the African kid.
Nigga the head in, I'm back on my lane. It's 20 to cake, my nigga we in. We got no time for this shit. No regular steez, we back in the heat. I'm running the street, the ghetto boy tryna make some moves and go to my deep. Me na answa na my dog. Ya wanya tell na my demo. Me na answa na my dog. Ya wanya tell na my demo. Demo.
Angege, angege, kanisere mafana singene. Angege, angege, kanisere mafana singene. Angege, angege, kanisere mafana singene. Angege, angege, kanisere mafana singene.
Okay. Check. Mangena mi lafendes. Paka mezong bafana bagande sukane dede. Akeli nyumani na uya bon. Plekse nye kine yunana siya banyega baringega kulu koti ngoko ngoko city. Magic peteza se chozi ganyiwa susa umtana omni. Nyenga basi wena ndwa nusa zoni. Kakupe itele. Auni manini ya costa. Asoze wantola. Kama taipola.
Angege, angege, kanisere mafana singene. Angege, angege, kanisere mafana singene. Angege, angege, kanisere mafana singene. Angege, angege, kanisere mafana singene.
Badimu bulang menyako. Kale ki pusha ke panda. Kake na gemi ni batalwa. Aki tan, aki spy. We shine too much, I'm on my way now. Catch me on flights, I'll route to Cape Town. You're gonna rock it now. Bing bing on my head, can't fight me guitar. Dagi na mata, I'm running my race. Get record you change, I stay in Dubai. Bam pizza ka baby. We chasing the paper, you niggas are late. We doing your meet every day. Ready to go, show me the way. Murimu wa kutwa na.
I'm taking a trip in my jeans. I'm giving a steal to Tatanga Chulu. Fekta ufiga e kuka e ngomezi mnandi. Ifiga e kepe Filipi. Kukala ngalumvana. Nikonda e waterfront ni tonge e Gucci. Mamba seke. Ya ndi ngwibi la kota. Ya ndbona ndia kota. Hey. Kuma e kota. Ngwibi la kota. Ya ndbona ndia kota.
Angege, angege. Kanisere mafana singene. Angege, angege.
Kanisere
mafana singene. Angege, angege. Kanisere mafana singene. Angege, angege.
Kanisere mafana singene.
It's an error.